Akasuba no mwesini mwe mwapanga esa wa kwa misheki na Daniel ni mwe. You are the almighty God. Leso ushifilwa abana bakwe. Mwalibela ni mwe. Mwalibela, you remain my champion. Undefeated God. Every battle you have won. Undefeated God. So stand with the one who conquered it all. Undefeated God.
Nezo chita life yanga monga dance pro. Stepping on things I had plans for. Bava kudala ni wakade sinza kamba kwa maningelo shaka welede. Uku woko uku pingi, the truth is I put the past behind me and the Lord beside me. Ndine kingdom kada chito ni kulemekeza mulungu. Nuladi kila so iwe fotokoza. Belani mwe wonse indise ola kwa bachifundo na chikondi. Kechifuko don't see his wrath. Take a deep breath. Ups and down na paddle life on it.
Undefeated God. Every battle you have won. Undefeated God. So stand with the one who conquered it all. Undefeated God. Oh.
Any babe, who can you work out? Lipotak. Lakini sikufuata ulivyotaka, kanipa adhabu si kwa sababu hunipendi, ila ni ukuu wako Bwana, wenye lema nyingi na baraka. Naomba unisamehe na unirehemu Bwana, unioshe na damu yako Yesu, unifanye tena mpya. Nakushukuru kwa yote Bwana, umenilinda.
Undefeated God. Undefeated God. Every battle you won.
Undefeated God is you, Jehovah Shammah, Jehovah Jireh.
Exclusive from
Pickwife.com. Yeah.
And the music.
Hallelujah. Pickwife.com.